Kanji. Mighty, ndiyacela mighty, ndiyacela mighty, undiphe insuku zokonwaba nabazali bami. Mighty, ndiyacela mighty, mighty, ndiyacela mighty, undiphe insuku zokonwaba nomfazi wami. Mighty, ndiyacela mighty, mighty, ndiyacela mighty, undiphe insuku zokonwaba nabantwana bami. Ziyasipana zikera intshiza nditsho nemiqala. Amabhozo afihlwe emqolo, aphekazi akunamqolo. Umntu rojwa phambi komntu kodwa soze babanjwe, asoze bampintshwe. Wampimpa uzotsha ebusuku amaginsa, nditsho azokufikela azokuhlasela. Nditsho azokuhlasela azokuhluthuzela uruluzere cele uxolo. Nditsho lisemthini awuna protection fee, awubhatali uzobethwa ikhanda. Ngumthetho kumele vele ubhatale apha mfethu. Sithi abantu abaphula umthetho, ubuginsa ubugangsta siyabuphakamisa ke ngokusebenza. Nditsho nge-respect and discipline, bhatala sokujongele yakho itransi, bhatala sokujongele idlaga lakho, bhatala sokugada uyofika esipani, bhatala sozutathwe nangubani. Mighty,